Scope kumapesa straight to the tag. Heaven music straight to the tag. Akingi jabu kabaka straight to the tag. Yeah, straight to the tag. Amo botonde ba tweta gabanji.
Gamakula.
Nemika sape tulina na mingi.
Gamakula.
Hawa walawe tulina robanji.
Gamakula.
Tulikumitinga tisa yukamu.
Gamakula.
Amo botonde ba tweta gabanji.
Gamakula.
Nemika sape tulina na mingi.
Gamakula.
Hawa walawe tulina robanji.
Gamakula.
Tulikumitinga tisa yukamu.
Mibibi wala vya manya tweta babi fidika. Hila bina yukanda amanya bina mutima. Yakala barasi chokola bambi kubisa. Ala dem gas tema one pande bitai. Uno mulundi tetwagala kudigidati. Kuziso wongo tusingaba makanika. Manyanku nonya mazima kenkusanga. Yagala nkusaka to muziki kujitwejo. Baba, baba, baba ni gastea. Baba, baba, batiani. Haa, haa, akingija. Hey, hey, mami batu tiso kusinga kubajasi. Batu kubade ilenga besi sibu sasi. Yagala nkugaye nga gayo mugati. Ali so pretty na yeshi so fat. Ayamba dakate njina nini mukasu. Tisufani gaba izi tuzine lambu koti. Amo butonde ba tweta gabanji.
Gamakula.
Nemika sape tulina na mingi.
Gamakula.
Hawa walawe tulina robanji.
Gamakula.
Tulikumitinga tisa yukamu.
Gamakula.
Amo butonde ba tweta gabanji.
Gamakula.
Nemika sape tulina na mingi.
Gamakula.
Hawa walawe tulina robanji.
Gamakula.
Tulikumitinga tisa yukamu.
Zimbade wangenga pulire bikuna. Nindo kupulu manga DJ ya tununya. Life so sweet muta ino jinuna. You got to choose. Sit and never to sit up here. Buka jump and dance to the beat. Mama nyenya you want to your team. Wabula juli nanyita mega buti. Mpaka kissing kuwele wabulu team. Sweet, sweet, sweet baby. Right on empa me heart. Heaven music fresh and clean. Inge jabu kabaka smart and wise.
Amo butonde ba tweta gabanji.
Gamakula.
Nemika sape tulina na mingi.
Gamakula.
Hawa walawe tulina robanji.
Gamakula.
Tulikumitinga tisa yukamu.
Gamakula.
Amo butonde ba tweta gabanji.
Gamakula.
Nemika sape tulina na mingi.
Gamakula.
Hawa walawe tulina robanji.
Gamakula.
Tulikumitinga tisa yukamu.
Tulimakola straight to the taka. Tulimakola ugula mugugunda. Tulimakola kubanga mkwetaka. Ndimakola kubanyabu sizikiza. Aka koti na guze kachira gala. Tunolugendo tambulango ya gala. Mkatibi kole nyumi rangu sagala. Kakogu temuli na bupapula. Buka jump and dance to the beat. Mama nyenya you want to your team. Wabula juli na nyita mega buti. Mpaka kissing kulele wabulu.